Hoteli muziki.
Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Akinipa gari, itadumu forever. Akinipa pesa, itadumu forever. Akinipa kazi, itadumu forever. Akinipa mali, itadumu forever. Go down is a no, with God is a no. Go down is a no, with God is a no. Go down is a no, with God is a no. Success is a yes, with God is a yes. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. Sitashuka kama fuliza ikinyonywa Nitapaju kama hewa, nitapaju kama hewa. Ukisema yes, nobody sema no. Only you papa, ndo nabariki. Go down is a no, with God is a no. Go down is a no, with God is a no. Go down is a no, with God is a no. Success is a yes, with God is a yes. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. 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 Everything is possible, everything is permanent. Hata maisha ikipanda, hata sisi tunapanda. Hakuna kushuka. God bless me, I need your blessing. God bless me. Go down is a no, with God is a no. Go down is a no, with God is a no. Go down is a no, with God is a no. Success is a yes, with God is a yes. Nikiwa narabuka, hakuna kushuka. 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 Nikiwa narabuka, hakuna kushuka.